God be all the glory and honor because of the beautiful son that the Lord gave us. This place is the place of comfort, whereby the hungry souls are fed by the gospel. That is Jesus Christ. From the book of Acts of Apostles, chapter 9, verse 1-9. The previous message that I was preaching, that we are looking, is about the Israelites, made man made God the cup and washed it. But today the title of the message is Christ the Lord. Acts of Apostles, chapter 9, verse 1 says, and so, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. And desired of him letters of Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.
Nabe mpagwaye agarata, akunka na uku Damasiko, kumasunagoge, kuti akapeza ena otata njirayo, amuna ndi akazi.
And as he chanted, he came near Damascus, and suddenly there came round about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard the voice saying unto him, so, so, why persecutest thou me?
Ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye, Saulo, Saulo, undironderanji.
And he said, who art thou, Lord? That's the title of the message, Lord. And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Jesus, the Lord, it is hard for thee to kick against the priests.
Koma anati, ndinuya nimbuye, ndetu mawamene onye mutu wa utenga, mene mwajukira mutu wa utenga wa sikulu alero, ndipo anati, ndine Yesu amene umlo dalonda.
And he trembling and astonished, he said, Lord, what would thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and shall be taught thee what thou must do.
Nimea 6, adi, komatu uganulowe muti, ndipo kudzane kwa iwe, chimene uye nera kuchichita.
And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.
Ndipo amuna akumperekeza iye anaima du atamvati mawu koma osaona munthu.
And the soul arose from the dead, from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they read him by the hand and brought him into Damascus.
ndipo Saulo anauka kumepotse kuka maso ake sana penya kanthu ndipo anagwira dzanja anamtenga nalo naye Damasiko.
Last verse 9. And he was 3 days without sight, and neither did he eat nor drink.
Ndima ndiyo malizana inu ati ndipo anakhala masiku atatu osaona ndipo sanadya kapena kumwa.
May the Lord bless the living of his word.
Ambuye adalise kuwerenga kwa mawu ake.
The book of Acts was written by Rook.
Buku la machitidwe tu ndi buku lomwe linalembedwa ndi Luka.
And Rook is writing this book about the character and all the attributes of the church of God, the works of the Holy Spirit, the works of God in his church.
Ndiye Luka makalemba buku ili kukaonesera machitidwe ndi makhalidwe maonekedwe a mpingo wa Ambuye mmene mpingo wa Ambuye umakhalira ndi kuonekera.
He was writing this to the senior governor Theophilus. That is the continuation of the book of Luke, the letter going to Theophilus.
Amakalemba tukalata amene iyuyu kulembera kwa Teofilo amene anali mpindo wa mkulu ndipo kunali kupitiriza kulemba kwa buku limene lachitidwe monga mmene alembera so buku la Luka.
Because Acts chapter 1 verse 1 says, the former trustees have I made, O Theophilus, of all that Jesus became, both to do and teach.
Chifukwa ndimeyawe amba ya kukula machitidwe matena kuti taonani Theofilo inu mau ajawo yamba ndinakonza za zonse Yesu anayamba kuzichita ndi kuziphunzisa.
So he was to speak and write so that Theophilus to know, because on Luke chapter 1 verse 3, Luke chapter 1 verse 3 says, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus.
Ndiyetu Luka makalemba nkhani imeneyi komanso makafotokozera kuti tidziwike ndi kumveka bwino pamaso pa Theofilo monganso mmene amalankhulira mbuku la Luka mutu woyambawo ndi mmeya chitatu imene ananena kuti kuyambira pachiyambi ndinayesa mkokoma inenso amene ndinalondalonda ndinalondalonda mosamalitsa zinthu zonse kuyambira pachiyambi kulembera kwa iwe Satane Satane Theofilo wabwinotu iwe.
Here is Acts chapter 9 about Paul, whom we call it Apostle Paul.
Ndiye apa tsopano tili mbuku la machitidwe chapter 9 imene tikumva za Paulo amene amayitanidwanso kuti ndi mtumwi Paulo.
There was a meeting of the saints, meeting of the believers in Damascus.
Panalipo mkumano wa ayoyera mtima, mkumano wa abale ku Damasiko.
As we know that after the resurrection of our Lord Jesus Christ, the senior governors were giving money to the people, not to say that Jesus Christ has been risen, but they should have said that the disciples came and steal him and steal his body.
Monga tikudziwa kuti pambuyo pa mbuye wathu Yesu Khristu kuuka kwa akufa, akuluakulu ena ogwira ntchito za bomba mu ulamuliro umenewo amapereka ndalama kwa anthu nkumawawuza anthu kuti azinkana amafalisa kumanena kuti Yesu Khristu sanauke kwa akufa koma kuti ophunzira ake anabwera mkubatizi lake.
So whomsoever was speaking that Jesus Christ resurrected, then he was near to be executed, to be killed.
Ndi aliyense amene akhoza kunkana amafalisa uthenga onena kuti Yesu Khristu anauka amene amakhala pa chiopsezo chonena kuti afunika azunzidwe olukufedwa kumene.
Now people were running after their eyes while preaching Christ has been risen.
akashawisa mioyo yao kina akulalikira uchenga wakuka kwa Ambuye wa Yesu Kristu.
The coming of this persecuted to Jerusalem was the broadcasting of the message to the uttermost part of the world.
Kumwera nukwajisa ufrenjiji mu Yerusalemu kuna wangisa kulalikidwa kwa utenga kutu utenga umwazike kutziko lonsi la pansi.
It was the plan of God for the persecution to come into Jerusalem so that the people should run out from Jerusalem in a sense of running after their rights so that they should proceed preaching the gospel to those the Lord purposes to hear the message.
Ukuti kunali kupangira anthu kwa Mulungu kuti mu Yerusalem mubwere chizunzo mubwere chisautso. Ndiyo linga joni na kuti anthu akamathawisa mioyo yao akamata adzipulumutse kuthawira kumadera ena. Kumene azithawira ku azinka na amalangikira azinka na amalengeza uthenga wabwino kuti uthenga ukafikire ku dziko lonse lapansi.
Here we can conclude that there is nothing wrong that happens in this world. It's God who purpose directs according to his determination.
Abantu longola nkula monzeka bwino kuti kulibe chimene chimachika molakwika. Chosa kala chokazi kidwa ndi kukonzedweratu ndi Mulungu mwini wake kuti chikhale choncho.
Now, the priests, the religious groups of people, the congregations, those who were meeting in synagogues, the temples, were against the doctrine, the message, the little doctrine, the little gospel of Jesus Christ, the crucified one.
Ndiyeno apapa anaonekana ansembe komanso anthu amene amaonekana ndi asembeza anthu okhala mʼmasunagoge awawa ndi anthu oyamba amene amakapezekana makapotoza uthenga wabwino wa Ambuye Yesu Khristu.
Here we can see that there was a secretary who was to be writing letters to authorize somebody to go in the name of serving the Lord so that he should execute those who are following this way, meaning who are preaching the little gospel of Jesus Christ, the crucified one.
Chifuwa bakuonika so kuti panali alembi amene anachita kuyikidwa alembi azilembezoto amenewo amene amakalemba makalata nkumapasa anthu ndicho linga chonena kuti anthuwo apite ndi kukalondola kumene kuli anthu amene akutumikira Yesu Khristu kamene akulalikira uthenga wabwino kuti akawagwire akawazunze ndi kuwasautsa mu dzina loti akutumikira Mulungu.
These priests are the people called to be believers, called to be the truth people that are preaching the real gospel, but having the enmity in their hearts against the little gospel of Jesus Christ, the crucified one.
Ndiyetu ansembe awawa, ndi anthu amene amaoneka ngati kuti akutumikira Mulungu kuti akudziwa chifuniro cha Mulungu koma kwina kunseri mkati mwawo muli nkhondo yolimbana ndi uthenga wabwino wa Yesu Khristu.
So in this chamber of these priests, it was like anything that can come from this group, it's a good thing.
Ndiyetu mchipinda chimene anthu awawa amasonkhana akuluakulu ansembewa amagwiriza na kumamfana zonena kuti kena kali konse kamene wakhozola mvula kanthu pamene kunkabwino.
Before we proceed, we are seeing a person by the name Saul who was not breathed out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord.
Ndeti sanapitirize taonatu munthu amene dzina lake ndi Saulo amene iyeyo sana kumira pakulondalonda mpingo wa Ambuye.
But when we look about Saul himself, he was not just a mere killer, a mere somebody, a robber, no. Because when we go after the history, we find that he was a Pharisee
under Gamaliel's feet. Saulo
Saulo and whomsoever was under Gamaliel was called to be a high-ranking, educated priest, educated Pharisee.
Ndipo wina ayeza amene anafundisidwa pansi pa gawo la Gamaliel ameneyi amatchulidwa kukakhala munthu wa udindo waukulu munthu wolemekezeka mwa Afarisiwo chifanira pakakuti anaphunzira kuno kwambiri.
With the system of the world we can call for so as the bishop, the one who knows the law, with the bishop of the title, which is the religious groups of people are calling themselves.
Ndondomeko yamene dziko lapansi limayendesera zinthu zake yomwina tingatchule Saulo ameneyi kunena kuti ndi mdindo wamkulu kapena kuti bishopu amene amayang'anira anthu ena kapena amene amaona zinthu zina mmene zikuyendera kuti kufunika ziyende moteropo.
He was not just a mere person, he was a person who knows what he's doing, but blind to the things of God.
Yewu sikudipo anali munthu wamba ayi koma anali munthu amene amadziwa zimene amachita komatu ali wapungu pa zinthu za Mulungu.
Because when we go into the book of Matthew chapter 23 verse 15 we see,
chifukwa tikapita mbuku ya Matthew chapter 23 ndi mayake ya 15 tiona
slaughtering the disciples of the Lord because of following this word. Again, here we can see that religion will never praise God, will never serve God, and the religion is there to pursue and persecute the work of God. Here, verse 2, the Pharisees in the synagogues, writing letters, giving Paul the Pharisee by that time so to go and execute the disciples of the Lord.
Ndipo apa mu vesi la chiwiri loti kutakuona afarisi atakhala pansi nkulemba kalata nkumpasa mfarisi nzawo amene amatchudwa kuti ndi Saulo kuti apite ndi kukalondalonda mpingo wa Ambuye.
And the Pharisees gave Paul authority to go and kill, go and persecute and execute judgments on those who are following the word.
Ndiponso tikuona afarisi amenewa akumpasatu ufulu Saulo kuti akapita kumenekoko akhoza kukazunza komanso ngakhale kukaa kumene anthuwo amene akulonda amene akulalikira uthenga wabwino akhoza kuwachitira china chilichonse choyipa mu njira imeneyo.
The second thing is in the midst of the sentences, second sentence of verse 2, whereby it says that if he found any of this way, him to be executed, men or women.
Kiluchina so chikuoneka mu ndime yomwe ya chiwiri ya Machitu chapter 2, mkati mwa ndime yomwe akunena kuti, kuti akapeze ena otsata njirayo amuna ndi akazi.
What is the way that the Bible is speaking about here? The way. So that one who is following this way should be clothed. When we read John chapter 14, verse 6, it says, Jesus was the one who was speaking to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me.
Yohane mutu 14 ndi maika ya 16, Yesu yoto anadziya mkulira yekha kunena kuti ine ndine njira ndi choonadi.
Christ is the word.
Khristu ndiye njira.
And the way starts from somewhere, goes somewhere.
Ndipo akamati njira imayambira kwina kwake kumapitaso kwina kwake.
It starts from somewhere and ends somewhere.
Ndipo imayambira kwina kwake ipakatherazo kwina kwake.
You can never find a way start some place and end some place. That is not the word.
Simungapeza njira yekuyambira malo amenewo kutherazo malo omwewo ndipo simungareneso kuti mene njirai.
If it starts there and ends there, that is just a hope. It's not a way. Now Christ is saying that he's a way, meaning he is the way, the journey from here in this world to God, the destination.
For one
to meet God, there is a way. It is to walk in the way, to walk on the way, to walk in Christ. Christ is the traveling document that will lead him to crush God.
Ndewina kuti akaguma nemundi mulungu akufunika kuenda munjira pali njira imene akufunika kuti adusemo ndipo Yesu Kristu yo ndiye chirolezo chomtsogolera munthu yo kuti akafike pamaso pa mulungu.
He is speaking boldly, no matter can go to the Father, except by me, except by the way.
Did you find again? I am full of one Venabu no Gwena Woody, but even between I mean, of course, I could see that water, I think that the Son is in my name.
Here Christ says he is the way.
The one of Jesus Christ and Alam Tabudi and the Angela.
While in Acts chapter 92, he says, if he found thee, any of this way, meaning if he found any following Christ, who is with Jesus, who is preaching Jesus, him or men or women might be bound and came with him to Jerusalem for execution and slaughtering.
Chifukwa ke mmachiro chapter 2 akunena kuti akapeza ena otsata njira yekutanthauza kuti akapeza anthu ena akuenda mwa Yesu ali njira akulalikira Yesu Kristu ameneyo amuna ndi akazi akawatenge kudzanawo omangidwa ku Yerusalemu.
So the great enemy here is the religious groups of people, these priests, the religion that were authorizing so to kill, to bound the followers of the way, the followers of Jesus Christ.
Ndiyetu wapa, mdani wankulu wambi wanjirayo, ndichipembezo, zimene zina pereka ufulu nula muliro kwa Saulo, kuti apite akazunze iyo amene akulondola njirayo.
Just thinking, hearing coming from the synagogue, that people call it to be church. I can say the killings coming from the church.
Ndiyango ganizani kuti tukuphandu kuchokera nyumba ya vanthu amene akutambasangana kuonena kuti uchalichi ndimene mukuchokera zokuphandu mmene.
The same people who are meeting for killings are of the people who stand before the people and read the word to the people and saying that they are preaching the real gospel.
Ndiyetu anthu awawa umweyo amene akunyamula uthenga wakupha amene akuthandizana kupha anthuwo ndi amene akuzinena okha kuti anyamula uthenga wabwino akuzimva ngati ena kuti akulalikira uthenga wabwino pokupha anzawo.
We can conclude that there is nothing good in the religion.
Tikozongonena momvera bwino kuti mulibe chinthu chabwino mchipembezo.
Don't expect something good from religions. Here, Apostle Saul is on the way to Damascus, letters in his pocket, on the way going to bound, execute, and kill the people.
Ndiyetu apa Paulo ali panjira ulendo pilako ku Damasiko kuti akamange ndi kuzunza anthu mthumba mwake atanyamula chikalata.
Don't forget when he was going to Damasco, it means he heard that in Damasco there is a meeting of the saints.
Ndiye musayiwale kuti mmene iye amapita ku Damasiko kuti atamva kale kuti ku Damasiko kuli mkumano wa abale kapena kuti woyera mtima.
Which means there were priest secretaries who were giving all information of the meeting of the saints.
Zimenezi kutanthauza kuti panali anthu ena amene amakapereka umboni ofotokozera mmene abale akukumanirana mmaderamo.
Again, here it should be told and advised to us that when we are in this world preaching this gospel, there will be priests and secretaries giving information to the religions so that they might come to us and execute us, kill us, and bound us for courts because of following this way of Jesus Christ, the crucified one.
Ndipo izvi njengeza ndikudzivisa kuti pamene ifeyo timagumana alipotu anthu amtopola amene amanyamula uthenga ndikumakafotokozera kapena kumakafotokozera kwa anthu ena kufotokozera za mmene anthu akukumanirana mmaderamo, ntolinga chonena kuti ifeyo titengedwe tikazunzidwe tikasausidwe ndi achilamulo kapena ndiboma pakati pathu.
And here the people were near Damascus. Something happened on the way.
Ndipo pamene awo anali pafupi kufika mu Damasiko, chinthu china chake chinachitika pa njira.
Verse 3, it says, as he journeyed near Damascus, suddenly there shined around him, about him, a light from heaven.
Verse 8, kuti ndipo poyenda ulendo wake, wayandikiratu ku Damasiko umenewo, kunali kuti iye anayendera ku Damasiko, ndipo mwadzizizi kudawala mumzingira kuwunika kochokera kumwamba.
Don't forget, on verse 2, we have found that pursuers of the way are to be bound, and the way is Jesus Christ.
Ande musayiwale kuti anthu osusa anthu otsata njirayo akufunika kuti agwiridwe ndi kumangidwa, ndipo njirayo ndi Yesu Khristu.
Here we are hearing another thing, the light from heaven shined upon heaven.
Zoro kunalembedwa mu mutu tu kwa mu apa sopano tikuona zokuwala kotsika kuchokera kumwamba.
What is the light that shined upon him?
Kodi kuwala kumene kuna mwalira Paulo amene kuchani?
John chapter 1, verse 3 and 5 says,
Yohane muto yamba ndi meyachitatu ndi yachisanu yakuti.
Verse 4 and 5.
Ndi meyachinayi ndi chisanu.
In him was life, meaning Christ, and the light was the right of men, meaning Christ is the light.
Nimeona yakuti mwaiye munali moyo kunena toza Yesu Kristu, ndi moyo uu unali kuunika kwa anthu kusenza kuti amene ndi Yesu Kristu amene anakaunikira kwa anthu.
5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not.
Ndipo ndimera 5, ndipo kuunika kuu kunawala mu ndima, ndi ndima uu suna kuzindikira ayi.
Here is speaking about the light shining into the darkness, but the darkness is failing to comprehend the light.
Ndiyetu apa akulankhula za kuwala kuwunikira mu ndima, koma ndimawo suna kuzindikira kuwalako.
He's speaking about Christ shining unto his people, but his own people receiveth him not. So Christ is right. Now, verse 3 of Acts chapter 9, it says the right came from heaven suddenly, meaning Jesus Christ came from heaven suddenly at also.
Ndiyetu mbuku limele lawa chikwe mutu na ini ndime chitatu yo akunena kuti ndipo kuwala ukukuna mwira mwadzizizi kuchokera kumwamba kuwala ukukuna mwira kutanthauza kuti Yesu Kristu anabwera kuchokera kwa Mulungu kubwera mdziko lapansi mwadzizizi.
Meaning so didn't plan to meet with this light, but Christ the light is the one who had the problem of meeting with so.
Ichintu chitanthauza kuti Saulo sanakonzekera kukumana nkuwala uku ayi, koma kuwala uku kumene ndiye Khristu tu kumene kunapanga dongoso lonena kuti tikumane ndi Saulo.
We never plan to meet with God. God planned it first to meet with us.
Ifeso sitimakonzekera kuti tikumane ndi Mulungu ayi, kwa Mulungu mwini wake ndi amene amakonza kuti akumane ndi ife.
We never desire to accept Christ as our personal savior, as much as the people are preaching just accepting Christ as your personal savior by confessing. No, but it's God who made it before the foundation of the world that his own people might know him, the Christ, the Lord.
Ife kusitimakonzekera kumulandira Yesu Khristu kukhala kwenu mpulumusi wathu
Monga mmea ndwe na amara kulira kudai mupange chisango lero mulandire iya khali ambe ni pumuso wa moyo wanu ai koma kuti mulungu mwini wake ndi amene amatikonza ife utikonzekeresa kuti timlandire Kristu kuyo tifanyira kuti mulungu achita kutitsogolera kuti zitheke.
Apparently here it never says that Paul, Saul and his friends were moving during the night. No, it was during the day where he was moving to Damascus.
Komanso akosamulankhula kuti Paulo ndi anzake amayenda usiku ayi amayenda masana ndithu ulendo umene amapita ku Damasiko.
It was a day journey, but in the day journey, one of the sun is shining, there was a writing to Saul.
Unalitu ulendo wa masana ndithu koma ali mkati mwa ulendo wa masana odzuwa likuwala kuwala kunabwera mozungulira Paulo Saulo.
Here again, it speaks about a certain kind of light differing from the light that was shining for them to move well to Damascus.
Abaso mujibonesera kuwala kwa mtundu ina kumene kuna kawala kose na ndikuwala kose kumene kuna kwela Saulo banjira ulendo wa ku Damasiko.
When Christ is shining to you, to your right, you see the right difference from the normal light that you have been seeing.
Ngati Kristu atawalira pa moyo wako, udzaona kuwala kwina kosiyana ndi kumene iwe wakudzi wako kukuwalira pa moyo wako.
Because this light was very different from the light that Saul has been seeing while moving elsewhere.
Chifuwa nukuwala kukumene kuna mkwela Paulo, kukuna likuwala kwa siyani, nukuwala kumena makuona Paulo, tawinda yose, yena makala.
Christ is the light descending from heaven.
Christi ndiye kuwala kwa tsika kutoka kumwamba.
Verse 4, and he fell to the earth, he fell down, because of the light that came unto him.
Ndipo verse la folo likulankhula zonena kuti ndipo anagwa pansi anagwa ku Paulo yo chifukwa kuwala kumene kuna mzungulirako.
Here again there is nobody when you see a right can fall down. No, that's why it won't happen like that.
Ndiye awena zomukhoza kuona zonena kuti sikuti no munthu akaona kuwala amagwa pansi sizimatero ayi.
Light never push somebody down.
Kuwala sikumachitisa munthu ina kuti agwe.
But why Saul fell down when the right rested upon him?
Koma chifanyani Saulo anagwa panze pamene kuwala kuna kuwalira iye.
Here it is completely showing you that this is not just a right. It's Christ came in person and pushed him down so that Christ should be up.
Ichitu chingoonesereratu kuti ndi Kristu mwini wake amene anaonekera kwa iye ndi kumpisa pansi kumugwetsa pansi kuti iye Kristu yekha achiteso kumutsa.
It's Christ who came to him and pushed him and he was down where he is from the beginning.
Ndi Kristu mwini wake amene atadza pa iye anamtsisa anamkakati kumpisa kuti agwe kuchokera pamene iye anali amene adaliti poyambapo.
Again, following to the earth, following down, it's bowing before the right, before Christ.
Ndiponso apationa kuti kugwa pamaso pakuwalapa kuti ndikugwada kugonja pamaso pa Khristu.
Because he has pangas, letters, songs, knives, everything intact in his hands, led to kill the disciples, the followers of the way. So when he met with the real way, Christ of the scriptures, he was to follow down where he is from the beginning, and Christ to be exalted. He is to bow.
Chifukwatu iye yuka Saulo ameneyi anali ndi zida zonse zimene ananyamula zikwanje nkwangwa ndi zonse zimene amakonzekera kuti akazunze njirayo. Koma pamene anakumana nayo njira yeniyeniyo anafunika kugwa kugonja kugwada kulemekeza Khristuyo.
falling down, falling to the earth, is bowing, knowing that he had nothing in his hands that he can say it's good. He feels the rats in his hands. He fell down with all the rats that were in his hands, so that Christ should be honored.
Kugwa pansi ndi kugwada kupereka ulemu kwa Khristu kuonesa kuti mʼmanja mwake mulibe kanthu kena kale koseka bwino mwa iye mulibe chita china chilichonse chimene akhoza kusiyendereza nacho koma mʼmalo mwake anagonja ndi kukalemekeza kuti woyenera ulemu ndi Khristu yekha.
Secondly, Bible says he heard a voice saying unto him.
Ndeta chuli so chikuonekera pomwepo chonena kuti anamva mawu nati kwa iye.
What is the voice?
Ngakodi mawu mawu chiyani?
The voice is Christ.
Mawu ndiye Khristu amene ndiye uthengawo.
So first of all, Christ is the word.
Ndipo yamba Khristu kuli njira.
Secondly, Christ is the right.
Thirdly,
Christ is the voice.
So three things
happened to Paul suddenly when he was on the way to kill the disciples who are following the Lord.
This same happens
to the erected sinners, both you and me, if we are the erected, when we are pursuing to kill precisely those who are pursuing this world, who hear the voice and who see the light.
Ndipo izi zonse zidzachitikira kwa inu, zinachitikira zinachitikazi, zidzachitika kwa inu ndine ngati ndife wanthu ochimwa wasankhidwa pamene tikhati kulondalonda njira ya Ambuye.
Again, he is speaking about two things that happens in a person who is the elected one.
Ndipo zalowa kuoneka zinthu ziwiri zimene zimachitika kwa munthu amene ndi wosankhidwa.
There is here and there is I.
Bali pudu komanso bali maso.
It's the eye that sees the right that is different from all the rights.
Chifukwa ndi maso amene ama anaona kuwala ndi kusiyanisa kuwala kuti kosiyana kuwala konse kumene amakudziwa.
When he saw the right different from other rights, it means at first he was blind, seeing not the Christ of the scriptures.
Pamene tu anaona kuwala uku kuti nkosiyana kuwala kunzake kuzikutanthauza zonena kuti poyamba poyeyo anali wapfungu wonena kuti sangathe kumuona Khristu wa mʼmalemba.
Which means Christ opened his eyes so that he should see the right, he should see Christ of the scriptures.
Chimene chikutanthauza kuti Yesu Khristu anatsegula maso ake kuti akathe kuona Yesu Khristu wa mʼmalemba.
Because at first he has been pursuing the followers of this way, while he was thinking that he has eyes whereby he sees.
Chifukwa poyamba iyeyu amazunza amene amatsata njirayo pomaganiza ngati kuti iyeyo akuona kanthu kuti ali mʼmaso.
He had on the robot eyes whereby he was seeing nothing of the scriptures.
Omato anali ndi zimaso zimene zinali zimagulomo chabe zosagwira ntchito zimene sangathe kuona nazo Khristu wa mʼmalemba.
But when it pleased God to see Christ of the scriptures, the robot eyes were opened to see the exact Christ of the scriptures, the exact right.
Omato pamene panakondweresa Mulungu anamutsegulira maso kuti zimagulomo zake zija zimene samaona nazo poyamba zija zisegukwe nkukatha kumuona Khristu weniweni wopachikidwa uja wa mʼmalemba.
Again, here if we see somebody reading the word, preaching from the Bible, don't say he is a believer. No, because many preachers are having the robot eyes, thinking that they are seeing the people that see things.
Ndiponso abatiziwe kuti kumuona munthu akuwerenga Bible akugwisa ntchito Bible nkumalalikira musadzaganize kuti amene akulalikira Yesu Khristu wam'malemba chifani anthu ambiri amene ali mzimagulowo zimene zizi zimene amaona nazo zimene samatha kuona nazo malemba kuti samatha kuona nazo Khristu wopachikidwa.
The second thing is the ear that was to be opened so that he should hear the voice.
Chinthu chachiwiri ndi makutu amene amafunika kuti atsegulidwe kuti amve mawu.
Because he had this people called to be ears, but he was not hearing the real voice. That is the voice of Christ.
Chifukwa alipo anthu amene amaoneka kuti ali mmakutu ndithu koma sangathe kumva mawu a Khristu.
Which means that he had the robot ears whereby he heard nothing. He was deaf.
Zimene zikutanthauza kuti alipo anthu ena amene ali mzimakutu zimene zimakhala ndi zimiphika chabe zimene sangathe kumva nazo mawu a Mulungu.
So these robot ears and robot eyes are clinging to a person, same person, who is to move and do and speak and whatever, but he's thinking himself that he's online.
That's
why if you meet many people singing, dancing, preaching, doing whatever they can do, if they are not preaching Christ of the scriptures, then are a robot preachers preaching the robots in the name of serving the Lord.
Ndichifukwa chake mukapeza anthu ena akuimba akuvina akuchita zinthu komatu asakulalikira uthenga wabwino weniweni mudziwe kuti ameneo ziboriboli chabe anangoyikidwa kukasewera basi kumachita munga kuti akulalikira.
And the robot preacher, when he's preaching, the robot followers who hear that message and they will be moving together.
Ndeziboriboli zimene zizi zikamakhala kuti zikulalikira nazonso ziboriboli zina zomvetsera zimalondola nkumawunjikana kumene kumaganiza kuti akulalikirana.
When I say robot preachers, those preachers who see nothing, they can even come and kill me because they never run to be called to be robots.
Nde ndikamanena zonena kuti ziboriboli za azilaliki. Ndi azilalika amene samaona kanthu ndipo akhoza ngakhale kubwera kundipha ineyo chifukwa kuti sakuona kanthu kena kalikonse mpaka nkuwatchula kuti ziboriboli.
Because the real message never sounds good in the ears and eyes of a robot preacher, robot follower.
Chifukwa uthenga weniweni wabwino sumamveka bwino kwa chiboriboli cholalikira kapena chiboriboli cholondolacho.
Same with me before it pleased God to open this message to me, my eyes to see. I was a robot preacher, publicizing and telling people, campaigning to the people that all can be saved if they make a decision. What a foolish thing was I doing that pre-jumbo time. I feel sorry, but I'm thankful to God to open my eyes and ears so that I can hear and see the mystery of the gospel.
Umuntu ndi momwe momonga mmenenso ineyo ndinaliji uthenga wabwino usanagumbuluke kwa ine ndinaliso mgulu mwero la dziboriboli zomanka kumapanga kampeni nkumawuza anthu kuti aya apapanga ndi chisankho basi ino musiyeza kuti mupulumuke musankhe Ambuye. Mmene momwe ndi mmenenso ineyo ndimachita ndipo tsopano ndimadzimvera chisoni poyangʼana kumbuyo zimene ineyo ndinali kuzichita munthawi ya chiboriboli.
Here the Pharisee saw persecuting the way in the name of saving the way, the Lord, in order to preach and to execute, kill, destroy the way by killing the disciples, the followers of the
way. Amenyamuka pali pa njira ulendo okalondola mpingo wa Ambuye kuti akauzu
akaunze, akaukade, akaupe, mudzina lomaona ngati kuti akutumikira Ambuye.
This is what is happening with religions, groups of people. They are mobilizing the people, thinking that they are praising God and serving the Lord, while they are not.
Umuntu ndimo mmene amachitira magulu anthu azipembezo amaedza kumawasonkhanisa anthu kumawakopa anthu aja kumaganiza ngati akamapanga choncho akukondweresa Mulungu pamene ayinditu.
They do whatever they can in the name of serving the Lord.
Iwo amapanga chitaizvo chimwana kwatisidzeni dzina lotumikira Mulungu.
So may the Lord help us understand the real gospel, that it is not me, but it's Christ who did the work on me.
Ambuye atitandize kutsegurira maso athu kuti tione ndikuzindikira kuti sizimene ineyo ndichimachita ayi koma zimene Ambuye anachita pa ine.
If it is not pleased by God to open my ears, I will pursue this way to kill whomsoever is following the way.
Ndimbona ndisikunga kondoresa Ambuye kutsegurira maso anga ndikuona njirayo ndisalondola ndithu njira iyi ndikupha onse amene akulondola njirayo.
Many religious groups of people are compromising the message and stand against the real gospel because their eyes are seeing nothing, their ears are hearing nothing.
Magulu ambiri azipembezo amaima kutsutsana ndi uthenga wabwino komanso iwo okha amasokoneza uthenga wabwino pamene amaima ndi kutsutsana ndi amene akulalikira uthenga weniweni wabwino tifanikonera kuti maso awo samaona kanthu ndipo sangamvenso kanthu.
Blessed is the eye that sees and the ear that hears that the Lord opens.
Odalitsika ndi maso amene aona ndi makutu amene amva amene achita kusegulirwa ndi Mulungu mwini wake.
May the Lord help us see the Christ of the Scriptures, because if it is not said, we will compromise the message and persecute those who are following this way.
Ambuye atithandize kumvesa mawu ake chifukwa kukapanda kutero tidzasokoneza uthenga ndipo tidzalondalonda ndikuzunza iwo amene akutsatira njira ndikulalikira uthenga wabwino.
For today the message will end up there, but next week we'll start from the same verse 4 through verse 9 that we have read it.
Kwaleroli uthengawo tilekera pamene popo kumabetu wiki ibwerayi tizayambirabe mulamudwa kumndima ya folo yomweyo imene talekerayo kupitiriza kutsogolo.